yande joyi no wittodi emin tagi sappo e joyi nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on dera ko e kibaruji men ni kengani janguinoɓe gonduɓe ɗerol jande indirtene DAP ɓe gaɗi jonde mette noon ni ɗum dow to ministre hawjini e jawdi leydi ɓe golana iɓe tilsina gomnati on noon ni hokka ɓe jawdi maɓɓe ko joomi noon ni lebbi jeɗɗi yaade lebbi sappo ɗiɗi noon ni nonnon do sukaɓe école gomɓe no jangga nder université mo zender kamɓe do ɓe gaɗi burtaki maɓɓe ɗum do ɓe golana ɓe kolla mette ɓerɗe maɓɓe dow ko ƴewata saɗara magui ɓe tawra yewtere men pindinol hannden yecceta konani hara ko ƴewata jeenu ngo woɓɓe gaɗi hano fi lumako noon ni ko ɓikkoye dewoy kanno wonno waɗa ɗum nder leydi men Niger di noye fi o laatori waɗini jaadiraɓe amin ɓe yiilake ɓe jewtidi e goduɓe andal dow mum say tokko min on nan pittol haalaji ɗi nder kiɓaruji men janguinoɓe collège et lycée noon ni gonduɓe ɗerol jande DAP kegal subakani ɓe gaɗi jonde mette noni to ministére hawjine e jawdi leydi ɓe galana iɓe tilsina gomnati on noonni hokkaɓe jobdi maɓɓe ko joomi ko watta lebbi jeɗɗi yaade lebbi sappo e ɗiɗi nder maɓɓe ko woɓɓe hokkaka jobdi di noonni ɓe woytoro e fi on ɗon nani ko Amadou Issa Souleymane horejo dental pelle janguinoɓe fantini jaadimi Nafisa Adamu
les enseignants de la cité
janginobe wurtande jeegabal e jeddabal nobe ujunere e keme dido e chapande jeetato e nayo be wurtande jeddabere no keme joyo e chapande jeenayo e jeegon nobe janginobe no ekkintinabe gan janginoide der college uji e laddeji dem wodi duunde on jeewi duudal mabbe fu wonana no jangina der no kuje to rafi kejorande nagu tawa gam rafi jobdi din jewtanana janginobe wurtande jeddabe lebbi jeɗɗi warde sappo e ɗiɗi ɓe gaɗi koɓe joɓaka ɓe kokkama dow lamba golle gomnanti ndenne iɓe kanuno yoɓede ille nder lewru out dey ɗum waɗaka fawar joni mi noddaka e haldede dow majjum amma miɗen dow mi waddede kaldal heɓa omtollokol ngol waɗira no haniri
rentré apaisé
min jahan zender ɗum ɗo ni gaɗa balɗe nayi ni ko sukaɓe école gomɓe no jangga nder université mo zender noonni ɓe gaɗi kaseti noonni koɓe desi talkuru murtere ko balɗe ɗiɗi noonni ko paddol hano jande maɓɓe de noonni waɗi kegal ni ɓe gaɗi burtaki maɓɓe gam hollugo saɗara magui ɓe tawra noon nder université o mo zender nani famaka Tahiru Issoufou Tahiru jokkiɗo he secrétaire général mo fedde maɓɓe ɗe fantini jadimi Moustapha Mamman Sani
l'état de la route a occasionné
dalila no beddol gol worri wadi ko handen bonandaji kewdi no gada do maggol bandiraabe amen du wodube sadorna har pofe mu en no torro sanne do maggol min jami fa handen jangirde amin de wadane kogol hanono jangirde université maradi etawa gadi rena kogi gande en dari jangirde de fu der wakkati goto cingol mu en wada kadan du fa handen sarusi policibe e sogeji fu no andi sadornan dan der mum min tawa ga himbe gom gari gardi kaɓorɗe no tefa tetude ordinateur e portable uji bandiraɓe amin na ko sogeji ɗin hekko e mumen gari tettini himɓe min gaɗi du fa handen filla ñiɓol cuuɗi tomin naata min janga rafi keƴoran cuuɗi ɗidu no tawe nder ko woni no haɗa jande amin de yaha yeeso lebbi jeɗɗi fa handen komin joɓaka ardiɓe hawju région on du giɗa hettinade komin
mbiya
ko ɓurta duuɓi ɗiɗi ni ko janguinoɓe liggotoɓe jandeji potorɗi no wonno domi ɓe gaɗane hano tewtoru noonni ko hokkata ɓe laawol noonni ko watta janguinoɓe keme joyi kokke lamba golle noonni dow fi on ɗon no wonno suuliɓe noonni fa waranden joni silɓere sottai dow fi laabi jandeji leydi Niger waɗi jokkiɗo e horejo naabi en secrétaire général fedde Sina Seb noonni o fantini jaademin Moctar Hammadou no fi on ɗon wontiri
to janguirde pamare ɗen hawjiɓe filla on mbi'i kono hani no nokkuji hemre ɗe kokke janguinoɓe liggotoɓe ɓoyɓe keɓae lamba gollal gomnati ɓe duuɓi adol mumen du jawti ɗum du waddi koɓe duuɓi lasoye ɗiɗi e joyi yaade dow fuu inɗe mumen binda amma ministére kawjiɗo filla golloɓe gomnati wi'i sey ɗum winda ɗum haala ko adol janguinoɓe ɓenno ɗon no waɗi waɗuɓe duuɓi nayi ɓen du acce naata tewtewru adol golle ɗen illa nden yimɓe gaddi ɗereji mumen desi no keɗi ñalane nden amma fa warde hannden anndaka fuu no woni no waɗa, wala dow komin mbi'a dow majjum.
Durwididde e gilƴi bonnoji awatirɗi nder département mo Guida Rouge wala no nafa no hoorejo département mo Sarousi hawjine e filla demal on wi nani ko ano Salifu Zakaria hoorejo on fantini jaademin Mohammed Mamman.
Rawani no département on waɗi iri majjum ɗon du sabanake remoɓe e rafi hettude ko gasi hikka o do puɗɗol gilƴi ko ñamta awatirde ɗum ɗuɗayno sanne. De yerno min keɓiri habaruji min nani wi'a ɗum wangi nder rokkuje ɗen fuu. Durbi diggol hemugol min gomiɗen gaɗa arande fuu min jofatanana koɓe latiɗe bonnata awatirdi deyno ñama gilƴi ñamoji awatirde ɗen. Ɗum ɗon du yettana ki remoɓe ɓen no jiɗiri gam nder département on dene ɓuri wattede nder mum sanne. To dene gattete du fuu safare ko wattante awatirde ɗum no wattete, ɗum ɗon du no ɓuyta sembe gilƴi ñamoji awatirde ɗum.
L'activité de ces insectes
gam laabi démocratie dardine nder leyɗe Afrique nonni no handi leyɗe men fuu nawtoro e majji nder leyɗe men yannage. Ko watta pelle jinganoje ɓiɓɓe adama nonni e leyɗe sappo e jeenayi kamɓen kawri nonni nder leydi Guiné Conakry ɗum ɗo no tawa fedde tournon la page ɓangguere leydi Niger nonni nder Burtaki ɓe gaɗɗi nonni ɗum ɗo gam durwididde na hollugo mette ɗo ko ƴewata horeɓe leyɗe men ɓaleɓe nonni ɗum ɗo har ko ƴewata Murtano hano dumade e laamu nonni gam wittade kaddi ko ɓe gaɗi noga e jeenayi lewru septembre nonni wittine. Isa Garba hokki fama dow no fi o wontiri nani ko Moktar Hamadou waddi.
En Afrique de l'Ouest particulièrement
ɗo en dan Afrique yannage fuddu konna leyɗe tawat ɗon kaloje ɗengal Francire horeɓe leyɗe en dan no jiɗi dumade e laamu ngu witto kaddi baysi tawa du ɓiɓɓe leydi ɗin en dan yiɗa joomum laamu ngu ya yeeso on e dow démocratie leyɗe meɗe Afrique yannage ɗo en dan min goni min aadi min golla dow muɗum gollal ngal duni woni dabareji min jogi ko wona hoƴugol malfaji hucce himɓe gayna andi horeɓe leyɗe en dan ko heewi fuu jiɗa tokkude laabi talki laamurɗe leydi joƴƴinaɗe ɗin en dan soni ɓe tokka laabi laamorɗe leydi ndin ndennan ɓiɓɓe leydi ɓen kay durman ko watta ko tawe on talki ɗin endan renake fa woɗi ɗowtanama
pour protéger sa propre conscience.
Kenga nomin keɓiri habaru to bandiraɓe amin golloɓe studio tamani nonni dewtere hawju maral leydi Mali dow lebbi sappo e jeetati fadde cuɓaki jehete gaɗowe ɓurtinama amma ɗum haɗay filla hano wi'ude nonni ko colonel Asimi Goyta ardiɗo fedde sogeji jippinɓe laamu IBK nonni wawa luttinde ardiɗo leydi gattaɗo o bani ko kanko woni dekotoɗo he makko nonni. Tawi du rafi luttinde ardiɗo o no tawa nder ko CDAO ƴami fadde mum wartirde ɓolum jukkolgol leydi Mali tawra nonni. Ɗum waɗini ko professeur Hamidou Boly mo CDAO fantini jaɗiraɓe amin ɓe studio tamani. Golle ɗe saroɓe handi waɗa nder tarbi'aji dow fi cellal ɓalli e ɓeynugu ko sukaɓe maɓɓe dow mum ɓe tuugi to batu joɗa kalen ko ɓe gaɗi ñande alarba nder galluñe mai nder yilade inditirane Merci Monero nonni mo projet Waba gonɗo no walla dow fi cellal caka gorko e debbo ko natta caka sukaɓe ummatore nani fama ka Sheikh Alhaji Umaru Mamman Bashir o wi no handi yewtere nata caka cukaɓe e saroɓe mum en nonni. Michel DJ nani ko waddi.
Si le prophète sallallahu
alayhi wasallam illuni ko nula Allah sallallahu alayhi wasallam kanyum e joysudu mu Aisha ko holli ɗum noyi turare hani wattire woni urdi noni ni wakkati joomu wonno yi'a hayla muɗum to ndenne enen du konnan no hani tawi ekkiteke ɗum kollen rewɓe meɗen kañum e ɓiɓɓe meɗen rewɓe funo kaani jogoto koye muɗum en ɓiɓɓe rewɓe no hani holleke seni wona dewla noon seni hantini hayla muɗum fa laaɓi fuu hinno to gorko goɗɗo yaha e muɗum ɗum ɗon no woni farrati mawɗo sanne saabu a yiyan joomum wi'a min kam mi haalta e suko o saabu jokka o bonneke o waɗata layi so boni fuu an baabi koni bonnimo saabu an woni waɗnaymo mbirdi lobbiri illu omo famɗi yimɓe no kaani mbaylita alhaaliji muɗum en faama jamanu meɗen wona kawa jamanu ɓiɓɓe men jamanu ɓiɓɓe men ndi wona kawa jamanu taniraɓe meɗen hananani yimɓe bonƴita alhaaliji muɗum en e dow yewtududde e dow hokkudire kaba
dans un cadre de communication
dow yewtoreji dow fi ano kittinoni ko sukaɓe ummatore ɓe leydi Niger nani seeda mo Adamu Umaru Hamma mo duuɓi sappo e jeetati o hokki seeda mum dow filla hano kitugu nonni.
Nda woni Amadou Oumar Hamma. To giɗa am korko no hani fuɗɗana yewtana debbo na jomum yo tike duuɓi sappo e joyi. Do waɗi duuɓi sappo e joyi ɗen hakkillugon no ɗon wara no waɗa sembe no fama nendi hani waɗi nendi hani wattake. To suka waɗi duuɓi laso no wawi tewli no wawa ñamna dekira kulle fuirko non no wawi waɗi da gollal sembe no jomum no wawi waɗi.
Hala sukab ummatore sigilanomo studio Kalangu. Hey banna no gonda ko ne habaruji on
subhanallahi bannira warjoda halana
alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halama do majjum
we in ko hebi himbe bangerde enno
cenyi mi coylumo de lore faba faba don nammi rebe didigo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo lotorojo e don dagge dal lenyol e himbe kureere
inna lillahi hunne o wela banon nanul
hannana nami dahirda mabbe inra on yi iko golle lotorobe mo alta kanjum wadi himbe kureere e lenyol ibe doggamo illa wurtaki nyogungu covid-19
handa himbe nanga hulugo lotorobe
kulon nyogungu covid-19 kanjum wadi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magata be fu
nonnon bandirawo seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayɗi himɓe imma nyawgun en nden tan non ketten kisen imma maggu
inara e ñeño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio Kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Yewtere men pindinol hannde en yeccata kona ɗo nder leydi Niger hano nder leyɗe men ɓaleeɓe gon ɓe korri golle jeenu noon ni hano fi lumaha gon noon ni ɗum ɗo aɗa yiya ɗum ɗo nder galluji may nder ɓangeji gon a tawtana rewɓe gon ɓe jaham ɓe tefa ɓaade noon ni ɗum ɗo ɓe gatta hano ɓikkoye dewoye noon ni ɓe gatta ɓe hano jeenu e ko nandi e mum noon ni bako ni farra tigi tawa nder mum himɓe keɓa fama waɗi mbi en jaadimi Nafisa Adamu o yew o yewti ɗoy e goduɓe andal ñeñugal dow fi on ɗon
cukaɓe rewɓe duuɓi sappo e go yahde duuɓi sappo e jeetatiɓe kan en tawa nder golle jeenu ɗo nder huɓere ñamay kam fuu e nder kuɓeje reedu leydi Niger gon ɗuɗal maɓɓe fuu du debbo mawɗo gon kanni wernata ɓe wala du iri torra e pamɗinol e mardi bondi gol cukaɓe rewɓe ɓe galano kolle hano no Alhaji Hamma Idi Sanusi kiitotoɗo haaliri ɗum
ya exploitation de la prose
na to nder gollal jeenu ɗum wowtugo wona e muyaaɗe sukaloye ndewoy na rewɓe ɓenno hano kamɓe kay leyɓaade woni koɓe gatta ɗum nimɓe no keɓa laawol nadde tawaɓe ley mum no woodi laataniɓe ɓe mawɓe no nawtoro e gollal jeenugal
no fi maɓɓe o wonno yahde hannden no hani noon ɗum tawi ko ɗum faama ko wonno uppa cukaɓe rewɓe ɓe naatude golle jeenu nani pamtinolgol jibo seyni kawyiɗo fille jinganaɗe hakke cukaɓe nder fedde ANTD waɗi
iɗum wawi laatade hunde jonde nder ɓaade hano lawli inna suka debbo on jogorto suka on mardi bondi na saaro muɗum no jaro baji suka on mawna ley nokku to woɗana ɗum nane goɗɗo nder ɓaade yana e suka on fa sawnomo nden a yi o dillan ley koreeji makko e natoyde jeenu wawtugo wona talkako wattata sukaɓe rewɓe ɓe jeenu gan sen daari dow hemre sappo e tato maɓɓe tan dalila talkako saaroɓe mumen natta jeenu
de Alhaji Hamma Idi Sanusi onon gomɓe kiitotoɓe jukkol gole dewtere kiite leydi Niger wi'i nangoɓe cukaɓe rewɓe ɓe no gatta nder jeenu hana jukke
ɗo nder leydi men jeenu wona laabi kiite kaɗuɗum no amma hano wartirde ɗum lumako uppa sukaɓe rewɓe watta nder ɗon kam woni ko jukkete gaɗɗo iri majjum nange lebbi jeegon kasu watte yoɓa junaji sappo yahde millioji joyi
gam hisinde sukaɓe rewɓe hewɓe golle bonɗe ɗe sigilaji kewɗi fed ANTD siri singi hano no jibo seni haaliri ɗum
min kengi sigila kam woni wurtade jemma yi'oyde sukaɓe ɓen yewtididde e maɓɓe caggal mum min kokka sarusiji wattude nder golleji e wattitade ɓe fewi nder jande kadi
hano no Alhaji Hamma Idi Sanusi kiitotoɗo o haaliri ɗum cukaɓe rewɓe ɓe nder ko tawa ɗum no jaasi maccagaku ɗum ɗu saabi kono hani noon himɓe tarsino ko watta mosolo majjum heɓo dow ko yaawi
ɗo min darnanta on habaruji men e fulfulde saybi en kirtento jam hirti